Nkwasɛm Brani Onua ɛbrɛ asusɛ babetie nkwasɛm. Ɔmade asɔ bɛfrɛ obi bi ɔbɛn wo na wasɛ wɔ sɛ nkwasɛm ɛbrɛ du. Nkwasɛm a ɛde ahomka ɛba nnipa asetena mu. Nkwasɛm a ɛde anidasoɔ pa ɛba. Mɛda wo ase sɛ woayɛ krado sɛ wobɛtie nkwasɛm. Ɛne deɛ mu ɔmade asɛ wobɛsi wo tra se ne abɔ mpa ɔdɔmfo ma bɔhufoɔ. Ɛna sɛ wobue akwannwa ama yɛn. Ama yɛ da foforɔ. Awurade mempae bɔ ne sɛ bibia akoma ne adwene nyinaa ana wode ahyɛ w'asombrɛ no ase ne woyɛ hu adi akyerɛ wo ma w'asɛm mu awurade deɛ ɔni wɔ no wonam w'asɛm yi so yɛ hu adi akyerɛ no ɔni wɔ so akɔ so ara ahyɛ ne den ahyɛ no ma ato no gyidie mu na wɔatumi agyina awurade sɛ wopie a ɔhene mu a obi biara ni hɔ a abade wotie w'asɛm no na ɔasu tie no anyɛ ɔyeraba ɛda w' ase sɛ wotie yɛn na de Yesu din na mo bɔmpa yɛ ɛyɛ mo sɔmfo Akwa Hayford ɛna anim ɛbɛkyɛ asɛm yi nyame nhyira wo sɛ woayɛ krado sɛ wobɛti asɛm yi firi Life Word Media Ministry hɔ ɛna ɛba wo nkyɛn ɛnɛ asɛm yi mato ne din sɛ may the words of my mouth saa asɛm yi a woti yie sɛ ma m'anom asɛm ɛnyɛ ofe mamenum asem anya ofe masem no di tri asem no no mamenum asem onum asem ye be firi onum ebe be biara ekɔ onyankopɔn nkyɛn no asem no anya fe edenti na onyamtofo no ekyerɔ esa asem wo yi amekan ewo enyum edunkunu yimu edunnai enyum edunkunu ɛbɛka sɛ ɛti dunkrom but ɛdu baabi a nnwom deɛ ana yɛka sɛ nnwom deɛ ɔtwe nnwom se nnwom dunkrom ɛti mɛka no pɔtɔka sɛ Psalm 19 let's use chapter 19 verse 14 saa na yɛbɛka no na nwoma yi ntie deɛ ɔkenkamfoɔ no anaa deɛ ɔtwerɛ asɛm no ɛtwerɛ no sɛ wɔka no pɔtɔka sɛ may these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my rock and my redeemer. O see, menuma asem enye ofe na makoma mu nkomo nso wani irade me botan ene me chifo. Amen. Uti asem ya tufo ikroe David. Oh, sure, David the more Solomon Trobi. But accredited no, ama be a Davida. Yeah. And it's on Yankupon Kase. David is a man after my own heart. And Fahu na David come be a fast for ye Nadiano. Say, wo ye bribi na on Yankupon may be in a town. Ogini fun so tum na okonu koto dwenim e pompaye esira de se mumobo se de wado ye tie umobo hu edoso pa memrato na fam fun so chemi na faiso pye me hu na mu ye fita se tichire ma san se boni minim na ni sen me ogini fun so tum e man hu ne nipesua oye na se onyankopon ni ho a one de orintimi enya hwe enu nti David e obi a na bible ne denedi pefe me hu se ye de bi kaso na David no ono onyankopon so no so de bi nye to so no so oye obi a me sɛ sisu bi sɛ sɛ biribi si na bra bom na onyame soma ne difoɔ ba ne nkyɛn na ɔbɛka kyerɛ no na oyi na atɛn a ebio ɔgye ne fon soɔ tom na ɔnu no ho na n'anum asɛm mfiri n'anum aba no ɔserɛ bɔnefakyɛ ɛfiri onyankopɔn ɛhu sɛ sɛ wohwɛ a David ɛda nneɛma bi adi wɔ n'akomam. I say, David expressed a heartfelt desire.
odifuna kumu mumu sampa dio betimi ama ne nasem bietumi edimu ne nasem bietumi wie peye no eye onyina nkopon woni ma ha eba no nyame ni ji no na David bonaforie odinu hutu nyankopon so David ye ya o edu bebi na yire Saul baba ya de ne ma David aware na na fisi fo abe fa apamada kan de ko na fe de ayi arofo se mene se obedi woni Israel fo kuntokwan no wedi nkunim no oda apamada kan ko su o mbusu mfi de ma David ni brei ama o fa kwan bia so enye onyankopon moa akofa apamada kan no so mo de ba oya no fi okofom adaka na wode ba no neni agi ohene diasa osayama na tadia ohina tadia kura hye no osoro no o se o hye tadia no ase eya ndei enianom ebi feno se jarabio se dena o hye o mo tadia na ano ase na wa hye ahene ntoma eguso so ya na tadia e David die ni gie no firi na kuma mu no ohuri na osa na wesi ha ohun ema na tell the good form na yiri butu esuru a mpoma mu hwe abade eyi no eba na pamade ka ne ba no yiri ni se ebu no kunu na ku manum tia se hwa hwe so hene asa ema na tell the good form bible say ba de saint no onyankopo etu so ne baba afane mi eyi oto evenze oto ne yefunum oto ne yefunum oba no oti ni yefunum adentra kase wo bu nyakopon ni pa enimtia oh onua yehwe wa okeka ne wakoma mu edewa so no nyakopon ekasa oyo ebi obi na no oh o se he expressed a heartfelt desire he didn't ask for wealth when bisa say e wadi mama japadi o wakasa debi Omara mama ya heye. Ye bo empire. Empire ba na yebo. Ye bo empire ya she ye empire ba na yebo. Ye bo empire se. Rade ma ye wi ase japade nyina. Rade ma ye bi ebi ebi se erade. Emma men sidan. Na wan kasa unya asase. Ebe da na wesi dan si so. Hmm? Obi emma ama me ye friend say onyankopon ma menye we menye kesi wankasa wadwuma ne tesey David wo obedi ohene de but wo he when bisa say fa Israel egudi nyina ma me David wo see wo bisa am ade o wo see mamenu masem mamenu masem enya ofe kwet me bisa aga se fame so obaye obi a wiase nyina onipa nyina ehu no anupa nyina ni no wiase yenka sisi ahwan na onipa nyina ni no ye obi ho ye sikani ni kuro no obi a yeden ni no obi bia yeden ni no but David en bisa sadie no when bisa sa fame no David en bisa sa fame no da David mad nya obisa anse menu masem enya ofe ebi onso obisa anse mam tumi ni ahoden na memfa nkundi nkunim nya mede badum ne die ba bre ne mu no ne mpempenso a o abdo nyakopon ne mu nyakopon yi ne hodi a kire no no mu se nyakopon ne ahini mu hene owura mo owura esanse ampa oyie adam nana na bone bata ne hunti no na na no ntie no nti no oka kire urade se mesira wo se na ma no nti o na manu masem manu masem manu masem e de enye wo fe we mbisa na wotumi ke yakobo de baba no because bible na dedi say is a man after man God's own heart is a man that after God's own heart we will be na oda onyankopon akoma so ba mbisa wo se ti wonu masema oyo kristo ni efu ho ba no ye hwe emwa bwa den ena obi wa no audin ka bisa bro bompa ya mfiri sɛ nɛ kɔ yɛ nyinaa yɛ de saa asɛm wɔ yɛ de yɛ mpaebɔ ɛfiriase awurade ma mɛnu ma asɛm nyɛ wo fa na makomamu asɛm no makomamu asɛm no adefuradi ampa oo ɛnso w'ani a kyɛn sɛ wo ne me botan ne me nkwagyeɛ nyankopɔn a ne me gyefo a me nua no kwasɛm ni yɛ mpaebɔ de bi onyame bɛtie ahobrɛaseɛ mu onyame bɛtie ɛne awurade nyɛ debi minia debi ene yesua biribi kasi e paa sanfa kristo okra agye nkwa ene yadom brɛ ene nkwa agyeda fa homa yesu kristo na wo nso wonum asɛm atu hwa ɛwɔ nyankopɔn anim ɛyɛ adesua ase yɛ nyinaa yesua ɛwo kwan ɛbɛfa so ɛde abɔ mpaeɛ na yɛgyae sɛ dede no yɛrebɔ mpaeɛ a na yɛbie ya no a obi mɛre di prayer meeting kɔ a obie ya no a na ɛyi kasahoro awore na egum blablablablabla obi a ɔredi no nanti yɛnkɛkyɛ moma yɛnum asɛm no nso onyankopɔn ani deɛ ɔka saa kasa bi ne ankasa nkyerɛ nnipa bɔt ɔnyɛ onyankopɔn ka hohomu dɛn asɛm de hinkasa no ɔno onyankopɔn ka bade yɛka sɛ worobɔ mpayɛ na wodi animu anaa woyɛ worship a biowa no na sika kyerɛ awurade sɛ deɛ di kan no awurade ma manum asɛm ɛnyɛ wo fɛ aba mane nsɔ woni o na makomamu asɛm no ɛfrade w'ani ngye ho na ɛsiane sɛ wo na woyɛ me nkwagyeɛ nyankopɔn fa kristo sɛ ɔkra agye nkwa ɛsɛ awurade yesu ɛnɛ mfa sɛ mekra ne magye nkwa bɛboa me ne metumi ntra asɛm a sɛ wopie a maanyɛ wo yera ba nyame nhyira wo sɛ wayɛ krado nyame nhyira wo sɛ wobie wa na wobɛsaa mpa yi wo nso wafa kristo ɔkra agye nkwa ɛda no nso ɛsɛ sɛ awurade nhyɛ wo den nkura wo bɔ ho baa sonko kɔsi sɛ kristo ɔbɛba ɛmsomfo Akwa Hayford ɛna mene mu kyɛ asɛm asɛm ɛfiri Lifeword media ministry hɔ ɛna ɛba telephone number ne 0244869499 0244869499 nyame nhyira wo yɛnkwa asɛm ɛna mede aberɛ bye.